Nubu rero Yesu Kristo arashaka kugira tumubere bigisho. Niwe turi ibyaha byawe ugahamagara Yesu ngo mu bugingo bwawe. Ubwo rero ubaye umwigishwa we. Nuko atubwira yuko tugomba kwibagirwa gushimisha imibiri yacu. Ubutumwa bwiza bwa Mariko igice cya 8 umurongo wa 34 kugeza ku 38 haratubwira hati ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyange yikorera umusaraba we ankurikire kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura kandi utita ku bugingo bwe kubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza azabukiza kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyako ubugingo bwe mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza n'abamarayika bera afite ubwiza bwa se Ngoti yo kugishanya cya 15. Hari umugabo wari ufite indwara y'uruhu. Nuko araza apfuka imbere ya Yesu Kristo, aramubwira ati ubishatse watuma rwose indwara yanjye ikira. Nuko Yesu Kristo aramubabarira cyane, aravuga ati ndabyemeye urakize. Uwo mwanya umugabo akira uburwayi. Nuko Yesu Kristo aramubwira ati ntugire undi ubibwira, iruka nkujye ku banyamadini ubereke icyakubayeho. Ati nuko nurangiza ugende utambi igitambo nk'uko Musa umukurambere wanyu yabibabwiye atumenye yuko ukize.
Ubwo murumva uwo mugabo yarumviye Yesu.
Bekara yarirukanse agenda akwiza iyo nkuru ahantu hose. Yabwiye buri wese ibyo Yesu Kristo yari yamukoreye, buri wese yifuza kubona uwo mugabo ukora ibintu nk'ibyo. Abantu bari bamaze kubimenya ibitangaza yatangiye gukora. Aho anyuze hose agasanga bataramutegereje ananirwa kwinjira mu mirwa yose. Nuko Yesu Kristo aguma hanze y'imirwa ariko kandi abantu baza kumushaka.